Zimbabwe barophezi emzansi ngenxa yokuselakala kwemisebenzi abasakhulayo beZimbabwe. Abanye bafika basebenze kuhle, abanye babe izigebengu, kuthi abanye bathe bathathe amathuba bathuthukise iziphiwo zabo. Ijakathi lalo namhlanje kulolu hlelo lalo lafika-ke emzansi wangena-ke esitudiyo.
Salibonani malaleli, igama lami ngukholeni Mgqibelo, elokucula igama ngukumgesh. Ngizalelwe kwele South Africa eMpumalanga, kodwa inkaba yami iseZimbabwe, la engikhulele khona, ngafunda khona kwaBulawayo. Ngafunda eMafakela izifundo zeprimary, ngabuya ngafunda eLuveve High School, la ngize khona isecondary.
Zona ke indaba zomculo zaqala njani ke we gumga?
Ukuqala kwami ukuhlabela ngiqale ngisagida isipansula siliqembu nabangani eluvele 5. Ngazodlodlobala sengikhona ukubhala ezami izingoma mangiqedwa isikolo ngo-2003. Ngasuka ngabuya kwele Goli ukuzodlodlobala kangcono ngezomculo. Ila engihlangane khona noma user weArtuzi wangincedisa ke ukwenza umculo wami engiwenza njengamanje. Kuma digital platforms afana nabo Google Play nabo iTunes. Mina ngitholakala ku Facebook as uGumgesh Gazman, ngibuye ngitholakale ku Instagram @Gumgesh, ngibuye ngitholakale ku Twitter @Gumgesh.
Lo Hoza Friday silejakala seZimbabwe elicula umdumo wekwaito lisegoli uKholeni Mgqibelo wazakala ngokuthi ngukumka Mgqibelo phela kusasa yeka sivale uhlelo lwanamhlanje ngeke uMgqibelo sithi gumkas elaviki emnandikile lonke balaleli igama lami nguEzra Jesus Mandla.
Thank you. Yo no soy.